Ivangeli ngokuka Johane isahluko 2. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile, wayekhona lapho unina kaJesu. NoJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi kuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, "Kabanalo iwayini." UJesu wathi kuye, "Mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki." Wathi unina ezincekwini, "Nayi kuphi akusho kini anokwenza." Kwakukhona lapho izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda, ziphethe yileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu. UJesu wathi ezincekwini, "Gcwalisani izimbiza ngamanzi." Zazigcwalisa ke zathi ciki. Wayesethi kuzo, "Yikhani manje nise kumphathi wokudla zayisake." Umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduka iwayini engazi ukuthi livelaphi, kepha ezinceku ezaziwakhe amanzi bezazi. Umphathi wokudla wabiza umnyeni wathi kuye, "Wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapha sebephuze kakhulu akhiphe elibi kunalo. Wena ugcinile elimnandi kuze kube manje." Lokho kuqala kwezibonakaliso wakwenza uJesu eKhana laseGalile, ebonakalisa inkazimulo yakhe, abafundi bakhe bakholwa nguye. Ngasemva kwalokho wehlela eKhephanawume, yena nonina nabafowabo nabafundi bakhe. Bahlala khona izinsuku ezingeziningi. Lalisondele iPhasika labaJuda, uJesu wakhuphukela eJerusalema. Wafumana ethempelini abathengisa ngezinkomo, nangezimvu, nangamajuba, nabahlezi beshintsha imali. Wayesenza inkalvasi ngezintambo, wagxosha bonke ethempelini nezimvu nezinkomo, wachitha imali yabashintshayo, wagumbuqela amatafula. Wathi kwabathengisa ngamajuba, "Susani lokhu lapha, ningayenzi indlu kaBaba indlu yokuthengelana." Abafundi bakhe bakhumbula ukuba kulotshwe ukuthi, "Ukushisekela indlu yakho kuyangidla." Ngakho-ke abaJuda baphendula bathi kuye, "Usitshengisa isibonakaliso sini ukuba wenze lokhu na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Bhidlizani leli thempeli ngiza kulivusa ngezinsuku ezintathu." Ngakho bathi abaJuda, "Leli thempeli kwaba yiminyaka engamashumi amane nesithupha lakhiwa. Wena-ke uza kulivusa ngezinsuku ezintathu na?" Kepha wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe. Kuthe esevukile kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi washo njalo kubo, bakholwa ngumbhalo nezwi abelishilo uJesu. Kwathi eseJerusalema ngePhasika emkhosini, abaningi bakholwa egameni lakhe bebona izibonakaliso zakhe azenzayo. Kepha uJesu yena kabethembanga ukuthi abhobokelane nabo ngokuba wayebazi bonke, nangokuba engasweli nobani amfakazela ngomuntu, wayekwazi yena okuphakathi komuntu.